So Master Baby Revolution Music. Yo, nikikumbuka ulivyonicha kilomita saba, so sili nitapatapa, sikupata msada, eti leo wanifata, tambaji katali ebola nishompata. Mtoto yuko bingado, ameumbika shado, akitembea hizo mbwembwe, anavutia yake macho, akipiga mabling bling, namwendeshe kama dream bling, namuita honey queen, nana nita dada bling.
Sipoteze muda kunifata, punguza shoko. Si uliniacha nyumbani ukasepa kisa vindo. Leo na nawiri mambo yako shwari, ulisahau kwamba uliniteresa. Ngoja kupe siri, shapata kimwari, ananipenda ananidekeza.
Oh my god.
WhatsApp, usaji kede kede na huku na jisna. Unapenda pesa na una fake love dada, wako nisha kata. Unaleta shobo mwisho siku necho kwenye mata. Acho nile bata na imalaika, nina kula bata na cholipa na luzika. Sepa, akiriga mabling bling, na mwita honey queen, nana nita dada bling.
Sipoteze muda kunifata, punguza shobo. Si uliniacha nyumbani ukasepa kisa vino. Leo na nawiri mambo yako shwari, ulisahau kwamba ulinitesa. Ngoja kupe siri, shapata kimwari, ananipenda ananidekeza.
Oh my god.
Dia.